trendybeats.com.
Yo heta popote ulipo, hands in the air. So kwamba sikupendi la staki mazoea. Tunakumbushana kwa kimefika ulichongojea. So kitako pambane na hali yako. The waiting's over, nangu wa mtali misi slogan. Mashuti flana mbali kama Aruna Mosh Boba. Na kwa Air Jordan, mwendo wa kutoa nkipokeo. Usintishe kutoa shuzi kwa sira ndugu taji. Thanks for coming, uneza kwenda leave me alone. Tajiri ubaki tajiri ya kijifanya maskini. Na uwe ndo kweli wa moyone ambao tabaki ya kuwa siri. Mpaka tumjua alompaga na uli mkopo kasafiri. Ni akili kumkichwa nana nantisha na Mungu yupo. Na ulienu naishia hapa kwa tusifike huko. Hey, yo makubwa madogo ya nanafuwa. Na sound ikawa na flu. Yano alindizu wali daz wali do. Mnipe pasi mini nyoshe mikuu.
I'm believing authority is the greatest enemy of fools.
Yani ufa ukupona kuchana ukushona. Macho menge na tazama ila machache ya naona. Kwa ukinsoma na kusoma kama noma. Na iwe noma na uzunisha na yatakiwa kupoza kikwambia na muma. Yuko nasi ila tatizo ndo hawa chatu. Mama alisema kuo yaone wabaya watu. Mwenyeji njoo geni ya pone zisaa chafu na vimundo sasa. Apo sivyone vimekaa rafu. Mbele mtiti nyuma ntiti yani. Kila talk na murder them. Ukwere uburudishi acha nwape discipline. Got them. Kila young msodo. Pita Google set my name. Kipata picha nkupe na flame. Your brother from another mother. Toka mwanza nite shooter yani sniper like father. Na kuna kukana mimi kwenye cypher. Mtu mwimu kwenye taifa. Na donanza wape kaifa. Nipo na ntakwepo kama brother Mr. Blue Bison. Life is too short na mumbaji wako say. Na valentine kwetu siku tu mapenzi kila day. Sensei K-Rasta. Wezi npata kidilei vitendo tuna sasa siongei.
Okay.
Yo, what's up my people? Hands in the air. Popote ulipo, it's your boy Msodoke anaongea. Tunakumbushana kwa kimefika ulichongojea. So ukitako pambane na hali yako.
The waiting's over, nangu wa mtawali Mrs. Slogan. Mashuti flana mbali kama Kelvin Yonda. Na kwa Air Jordan, mwendo wa kutoa nkipokea. Yeah.
Pate mapinduzi ya kemi. Mungu anajua kila mtu atakuwa nani. Na pweza uwezi kuntabini. Na lengo so kumeki weni. Jamii kupata knowledge. You can't know my brain. Hasta ukisoma psychology. Na introduce new formula. Street wananita.
More music on trendybeats.com.